les musiciens ils sont
yimobe meden hande ngida warde ekkitade piol are jimide amma miden keba sukabe warobe ekkintini der wakkati mo kaldam hemodon o miden godi suka goto gondono ekkito piol guitar goto gondono ekkito piano e goto gondono ekkito guitar sukabe be cg gonno janga sarobe mabbe du gaddibe be ekkintini ekkintinol gol no yobanteno gam warobe ekkita himbe ben kan endu der ko yoba dum jobdi mabbe ittete ekkintinol fu ujunaji jetati yobanti on yami ko wadi yimobe meden hande gida warde ekkitare ko wadi dun ni woni jimudo de warde fu milan kan wawi non niya denne kan hajaka ekkito goddum kade fama der mabbe no wodi milotobe ko ekkitake goddum fere gon no soitaade gadam miden godi du ekkintinobe ko watta sappo e jo denne neddo fu hidi wara ekkito de do hidi wara ekkintine naade wurumu hidi be gara ibe bawi yaade on yami du ko wadi sukabe ummatore hande meden de gidana ni ekkitade ari jimi jamani de ko jabotomi on ni woni yimiroɓe are meɗen andaɗe illa fil ajalɗe nawi hande koɓe nawi ɗum du sukaɓe mabɓe giɗa ada tawangal mabɓe gal ɓe ƴiwoyhe mabɓe ɓen du giɗa ekkitade piyol are mabɓe ɗe ko ɗum wawi rimande leydi meɗen e nokkure de ni woni yaade yeeso are fil ajalɗe jimirtake kadi gam ɗum wawa heɓi piyowaɗe yima amma gam heɓude mosolo majjum miɗen gatta dane wakkati warde wakkati ko watta yimɓe ekkito piyol majje de yimoɓe no jima du min durwon ko watta ɓe gatta piyol majje nder jimi mabɓe ko min mbawi waɗude ni woni wattude dane gam min mbawa tilsinde goɗɗo wara waɗa ko ummanaki nder duuɓi nayyi bittiɗi ɗi miɗen gaɗa fijoji miɗen nodda sukaɓe jangoɓe lokkol pamarɓe gara ƴeewa tawte ñande gon nder mabɓe waɗan bi'oɓe garan ekkito piiɗe majje fina tawa meɗen wawa moyti non fuu tawte ni waɗan kulle gon ɗe jeggitante.